Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
nuhun jiri to ɓoggi jendega fandu hala Mamadou Sama Seku jango wali sakraɓe heeɗiɓe ñande altinere warorde mer l'école urtete do tateji leydi fuf ka non no gilla joni ciktali ana e futtingol jandeli laamu kay e gallure Bamako wattu ndungu gonɗen muɗum yoddun wattu yirwere ñaw ɓuɓɓol ley leydi ndi oɗo ñawna wonmbi hendi tampirde e yimɓe ardiɓe cellal ɓe goytigue e ko fesugol heɓaka waɗare ley nokkuji yogaji sahal leydi ndi banggal mawludde hono ɗum wowirini ben ɗum yamminteli gallure waliyaɓe temettoto capantoto ittato fedde yimɓele jeeyaɓe mbiyat tumbutu humpiti keñen wiide susli hikka woni jaam ndenagu e yirwere ɗigon seme kabaruji amen hande beeten alarbari noga jitti septembre 2022 bisimilla sakiraɓe furtingol jande hikka 2022-2023 yo ñande tati liru octobre 2022 ben do tateji leydi ndi fuf ka noon ɗiɗo jandeji ɗi yama puɗɗata ben oɗo wattu o le ben gallure Bamako e laamu kay saabi fa hande kawral heɓaka hakkunde ɓeɗo e gouvernement o to kay toon musilenɓe wajjinbini yo hoorejo académie o lonte Bamako ɗo ɓeɗo kay darti ko dartata woni yoɓugol ñamade mabɓe keɗoɗana komi e hoore heɓande do fostango Oumar Wagol e sita sidi ɓe
ɗo Bamako ɗo kaldal hakkunde musilngaɓe kañu suudu ministre humnidu kabaru jande ɗum yaha yeeso non konko sekne mali kite goto e fedde sagontone musengaɓe ley leydi meɗen ndi hollitiri wiide
haqqi ɗum haɓinto saabe muɗum ndi wonko bilti e muɗum gar toɓɓere ɗiɗi ɓerre ɗuu fa hande mbe nonki kawrtal muɗum meɗe wondi e fiide debreji fa hannden yalla kawral an waɗede muɗum ɗo e watti goɗɗo mais naɓi talki muɗum laamorɗo hewɗe yalla ɗon heɓa ɗum bilto ni watti muɗum ɓe hokki amen aadi ɓe waɗan ɗum nde aljumare warande meɗe hani kawrde kasin jantiɗude ɗe toɓɓe ɗiɗi heddiɗe so ɗum wawi ɗum bilti so Allah jaɓi altinere warande jande ɓameten torra fo wala hen
ko nayri banggal suudu ministre humnidu kabaru jande leli yiri leliidi meɗen ndi ɓe mbiɗaten gondi e yaltinede ley hen faɓe kuncana himmeji jangguinoɓe hoore saraɓe sukaɓɓe gaɗi noddago fewde e musengaɓɓe tinno jokkito jande fati kutteji mate ko nayri banggal ande sukaɓɓe tawda sako yo kanko o jokko e wonɓe ley fedde humnide kabaru saraɓe sukaɓɓe keɗɗen komo sifi dow hen
mimi fuɗɗigen jangude jiddi hitande 1978 le lycée meɗe wawi waddeno lebbi ɗiɗi yaade lebbi tati tami heɓe juɓide amen arandereri mi accata jande mi yaata murtere golle mi heɓan cukalu jangguinte woni ga hannen fe ƴeewu haqƴe seeɗan tan musilenɓe accan jangude yaaha e murtere golle ɓeydare e nandan muɗum fuu ana wawi tewtirede laamu on sode leydi ana jogui bawɗe muɗum ga yogaɓe wi an mi watti ɗin wala gotum watti ɗi mba tawira ko gotum fuu ɗum fuu ɗum leydi wotirno ɗum ɓiɓɓe leydi
wotirni
ɗum e tawede fuu ko nayri banggal ɓantugol jande no wondi e landinede tawede wiide tiɗallaji ano gondi e matirde ley réseau ngaji goɗɗi le leydi meɗen ndi fuu
to kay toon ɓen wattu seeɗen fadde ɓen gollo urtingol l'école kamɓe saraɓe sukaɓe lekkuyɓe ɓen holti wiide kakil jangdirɗe na tiiɗi sanne nden jogaɓe holti jaati wiide pakki koɓe jooti ɓe coodi pakki goto temeɗe nayyi ɗum pakki goto kaayi nden no temeɗe ɓe coodi ɗum on wattu goto kamɓe ardiɓe jande nokku holti wiide na gondi waɗde Imad Radji yalla ɓen pouti fuɗɗugol jande ɗe ena feewa kanko keƴaɗo amen to kay toon Mamadou Samba Diallo wonko heɓen keɗɗa fostango Oumar Wagol e Fatimata Mayga
jande hitande hikka nde ɗum wona ko yaafi fi banggal saraɓe sukaɓɓe miɗen gondi e landinade jande nde ka tiɗɗallaji mawɗumen gondi e matude hitande hikka nde non saraɓe woɓɓe kullitiri mettiji muɗum en
hikka coggu kayeji ɗi ana tiiɗi minen saraɓe miɗen tampis mi gala bawɗe so wiya ana wonno e temeɗiɗi e debe sappo ta warti fa e temede nayyi komin dardata kanankoɓɓe ɓe ɓuyta yalla ekkoɗo ana ɓamtire no woɗiri mi loojaɗam ɗo jogui sukaɓe wakkati o ana tiɗiri kam sanne école du ana wondi e ɓamtede sakkosiji kayeji fa warde e bikki fo ana tiɗi
to kayto kanko laamiɗo académie gonɗo to wiɗati ɗi fo jaltinama yalla jande nde ana fuɗɗita le wattu mbiyaɗo o Mahmadou Keita
minen ka ɗo amen ɗo landingol ana wondi e waɗede no woɗiri saraɓe sukaɓe e kañe hooreɓe école uji ɗi fuu kawri kawrital komin mboyi wande ley duuɓ ƴaɓɓi ɗi gaɗama hikka hono ko école ɓamtete tati lewru octobre nduka ana heddi miɗe mbawi wiide tiɗalla fuu heɓaka école ɓamtete ɗo jaam e cellal
tawede wayde ndena o kañe fa yetto kammuji gonduɗe toɓuɗɗi fur eɓe gondi yaltin dow hen ɗati fati wattu mbiyaɗo o bortine non kanko laamiɗo académie kay o hollitiri wiide
mi matay ga école fuu uddaɗo kammari rafi ndenago fei ko kammu toɓɓi fa heewi mi matay école uddaɗo kammari rafi ndenago kabaruji ɗi min jogui ɗi ka min te'eri école ɓamtete tati lewru octobre dow jaam
sera effective
jande hitani kene ana hani fuude le 3 lewru octobre altinere waronde solando jabi le wondo wattu fu kambe jenginobe kay be bibe ngaran wadde murtere mabbe dum woni ko Mamadou Samba Diallo hebini kay sijo tamani
sagna batul haklay mo du kabar bangal bem am Facebook ak Twitter oni ndardi ben yusula sa be lidi ben nanga be lidi maligila nyande sappo juillet jabindo yupite don e don den no secrétaire général oni humpiti dun nyande altner noga e jegom septembre bangal communiqué lidi malinga hultibide dun do ben yo tidal hakunde mali e cote d'ivoire den no ko be yilama be yudum biltiro bangal kaltidal lidi togo kanko musa malis ko ko en kedo fostango sita sidibe
libi hore be nations unies mangal pade lidi cote d'ivoire udabe maldobe ana han yopede le communiqué goto horejo fedde onine holliti wada imma daraji yalla pati metti nata hakkune leedi manni kay leedi kodwaari ne udde ko be mangal pade leedi maldo lewi ministre kominido kabaadojo hakkune leedi mal kay leedi kaddane Abdoulaye Diop o holliti o juhama sanne to di halaaji waraadi to horeje fedde onine o holliti fa handen wi laamu mali ana jodniri jantudde e horbe fedde CDO kay Nations Unies do o kabaar goto le nyalade warande o holliti fa handen laamu mal on mettama sanne ku tongade ne be wadi fetude e leedi Francine nangina ka sobe le quartal wadanga le nday yontere to conseil de sécurité Nations Unies tun fawi ndo yoppe ko be mangal pade leedi kodwaari dum waawa himde laawon fey so wona dum gollire laawon seraaji to leedi malnika leedi kodwaari fa handen kanko Abdoulaye Diop wona lamdo hoori ko di dabriji di leedi kodwaari wonde fiide bangal yoppite ko be mangal pade ko holliti fa handen leedi kodwaarni haana natade sabe tewtude na hippirta laamu hakkoni radio leedi malni ngondor dalgol Nations Unies feytude e lamgo leedi malni wadama tiagal balde tadi ne premier ministre leedi malni tawale jiidal mangal wadanga le fedde oninga le ngal jiidal premier ministre leedi malni holliti Antonio Guterres mo secrétaire général fedde oni wi yoppegol be mangal pade wala lawal makko
e wi dunke kaba politika ko premier Mamadou Koné on be kado hala tidal habitibe leedi Côte d'Ivoire hana fi nabayre to ben Nations Unies den no kanko jangino lugoto holti wiide yo tidal hakunde lede Mali e Côte d'Ivoire den no anani bultirede bangal arjube lede CDAO wonko hanni Moussa Mali Sogo kedda fosango kedda ko mi hora fastino kado tidala yo le fedde sida wono denno ndedo fedde dun haani hinari kabar mudu bangal kawrute horobe leede ma dun ministre anna ko moni de guldal hakune leede sida wo den hultin tan jeddi kewi sane le halaji ministre e kanye ardibe cote d'ivoire do odo kabar o ni milawide jati dun lati sababu wakar jun o goto fufuna jingara hore mudu hakunde kinnibe kabar mudu be dum sawbiri dun tiala jowaji wakar jun o e hakkilo am cote d'ivoire dun gole mudun gasal fi le jogola godo kabar o horado lidi tugo e kanyedum ni se kondi den guldal hakunde lede sombini yuputere robe nangabe non le kabar mudu sabi imadraji nedako denno an han non dum do jukito fadma be hultude kabar mudun yeso batumo do Nations Unies
fesgol
e tawade fufu nyaw polion wondi tampide yimbele ko famdi fufu yimbele me sugabe sapo hiddi kenna to yurso ton den lelelu uttu jabbidon do ne on wattu goto tawdin ton le salini di adube cellal hulti wede ben dum wondi tampine ton jama osan amsitu tuure won ko berkedo fesan umar golo e sita sidibe
kanko Boubacar Batili lamiru su doktoro yurso ndu o yukulati sababu nyaw ubalo ana heewi nyaloma handeno o beydile hindu widle lewru uttundu ko yata sukabe jaddon be ngala hitana fayotto dubi je
malheureusement nous avons des cas de décès
metti on a satti san sabi ko heewi ana maya hen yogabe nyawam fa tampas o yotto amen so haledma gonga ana torra to men yoroso do le sesref amon kan e sescom kuritan woni to laboratoire woni to jiken way bamede so ni wala dum lamor amen fa mangal mudun mansi ngaji wala ko amata jijan arandon meda hebano chafaje heewde ko faabdo amen nyawde yimbe be ga handen te chafaje dum meda lafadu yimbe ko heewdu accan fa na mun tampas
c'est le recours tardif des parents
odo tayka muyo goto mata tawdini le sahal leedi meden di wiama hitani kande pesefaabe cakko nyaw buballo hebay wadille odo nokku non dogotorobe wonbe tombe kolitiri wiide kedde mo kanko docteur Famakan Sissoko yo goto lamido sud dogotororo to tawdin to ko masifido hen
tawdeni e raison mo tobo kam hewaton nga hikka kam on tobi fawala sedan dum ko sabi nyago jamarane yimbe ko heewi handen le lamu tawdendo bubal an tampindum dinande dub jabbiidi sa jeewi tawdeni yo e raison kessono dum sabi handen so me wala kaki gollet e lobbi menen wada ko men waawi sa mer immo me tawi yimbe yogabe faadu nukku jam en me nyawna duen nga du e tawede fu me wala bobde sanne ko feccita e nyongo be nawabe fu le hitan hikare tawdeni hebe balle ko fe goten yori bangal lamo ko nayido bangal pese nyaw buban
prévention du paludisme c'est tane
mi titeden widlen dungu o nyawbu bolan yaha tan heba sembe doktoram be kolliti wir fu sukabe dudum buri tampinte
fedde ardi sitte min wondi kambe jaabe tumbutu sergle tumbutu ben ngadi kawtal nokko be kawru nyande 30 nokko jiddi septembre to maison de jeune bamako fanda mudu yo humpitinde jamara de yambere mauludu le ngalure wolyaabe temme toto e tabantoto e toto ben sisili hikka o yo jam denagu e yirwere e wi kambe landinde be ima daraji kewdi na hani wadere ton alima yatara na tawama to kedna ko e medu fosto ko sita sidibe umar wegolu
Liwi horebe fedde humline kabaru larnunde gani wattedo le nukku fukorre walyabe temet taton e chafon tato e taton gindi tumutu nenyala ana doma to alstame hewbe maulud ben katra kanyu amiru fedde humnine wadde di golleji gani
l'appel que j'ai annoncé pour tout le monde
wada notango fewde yimbe lebe futtino nda kawra e mauludu tumbutu wattu joni o yimbe la no gonde yoppirde dum seeda seeda fufota kambe jiaado tumbutu be mauludu ne idum e fina tawa e ko hokki tumbutu
du rayonnement historique et culturel que tumbutu a
Levi yimbe jodibe gendi tumudu wadugon gan on le gendini yo huna mawne ana nato sabe jama fu kawra nato dane wotere holindro hakileji bangan dian e dejere fatade fina tawa
do fete l'anniversaire
den kani yambinde yitoma wuri burnado sallallahu alaihi wasallam mo tagire den sabe mudum yimbe lebe fon kan yade tumbutu mauludu tumbutu yo do fina tawa meden tumbutan andira dum do idum wonde yambine do ko buri dubi temede joyi
ya plus de 501
micitunde wi gano an hani wadede alal le jene le octobre hitane 2020 labiru nu an hani wadede aswere sappo joyi le octobre hitane 2020 le leedi malni fu mangal mudum
Bangal figul balon nyande altinere nde mbiyan to lettre de 26 mars match amical wono hakunde Mali e Zambie darna ma sabi to boji kewi sanne e lettre nde denno foy ko kam o dar ko kambe arbitre en jabay fi ben fuditinde idungul do ben figul darna do wattu mintaji sappo e jeddi denno kambe supporter en egal ban jagbule Mali kay metta ma sanne kabaru mudu waga umar wago lu kebe ne kedo fostango sita sitibe
accude figon ballon on sabe tobon kamo mingen mi de mila dum wala hunde tentere kenyen kam on tobe sanne jati ku natto sabe gol figon ballon darne ku wadi kenyo wala fumo nawe dum torde amen sanne budi ko heewi yadama e o terrain hikka yalla on mo intine ngame yi kenyen be nyedira jannan e licce kan e sifo ngangi kidde nanal mudum dum ana yagini sanne sa jewi handen fiire ballon Mali ana heba semme yarde yeso sabe tobo dum hana hadde ballon fiede handen ni terrain ngaji meden fiobe meden be jogi dembe entre jeure professionnel ben andine golal mebnga sanne du tan ana waynatar sabe o bol fieno kenya gouvernement yedi milliards ko heewi le mudin o tan kan wala fukudo nafi
ça serait pas normal du tout
sidio tamani do faba munya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sagrabali kabaru amen kireduji to kulkuru ton hultama wiide kawrtal tutugol ngenaari lolirgol barometre landinama ton nyande noga jegom septembre de ko warta tam mi cebande jegom dido yimbele ngoni jettabe le ben ngal do kawrtal hertanangal dubi cebande jegom idi bamtar mali ana jettabe be ardibe yogabe lam kulkuru bangal halnane en ngotanabe bale kewde ben joni woni go bo ngal do kawrtal landinale region to kay ton ultama wiide men tutundal hakillaaji famingol e humpitingol wadanama ben worbe e robe nyande altinere nde du kabaru rewbe fanda mudun juube do wattana hakillolli imadraji politika ku kebbe fina tawa e ko nande mun en landin kartol gal ngoni fedde darande hakkeji robe rdd k e ong pasenda ben itti jawdi mudun ngoni union europeenne e kanye oni fam nyande 30 nde ben noga jeddi septembre gal timmi en timnan kabaru do segu do holta wiide men tuggu pomter ben le lumo segu ben ngab buitike sanne le ben yontere e le ndedo yontere ndeno kilo gonno do temedere e tabande jeddi la wara balde yogaje ande yu temedere e tabande tati ndenno e wi kambe jeyobe yuddo sabi men kelum o hewi sanne pomter e wurdo non ben e nokkuji goddi nokkuji kerundido e leedindi ono Maroc sagraban timta kabaru jam hande mi ton taw sarfum plado be malama 3w.tamon.or marno donc jamo 3720 do sede yotre meden magazine
Y
yewtere meɗen magazine ana du ana yowi hannde du mbiyen kuteji ɗi wawi tawede e mbiyen ɓiɓɓe Diallo jogaje ɗo no kammu no jankamoro heewiri ni donno hono mbiyen ñebbe ndi kaña tigaje woɓɓe wi guertele nokku jogaje leydi ndi ndenno oɗo mbiyen yalla haybude mbiyen kabaru gese ɗe kamɓe ndemoɓeɓe ana jogui mbiyen dallaji e dabareji kewɗi ardiɓe kabaru demal holti wiide mbiyen holtili weltanke sanne mbiyen no kabaru wordi wakkat joni e ley gese ɗe Draman Maiga wonkaɓe ne keeɗa fo sama umaragolo e sida sidiɓe yo ñalle jaam
le baña ngara ɗo ana toɓa fa hannden mi lonki jaati limde muutiri e owdi jogaji jolli watti oke mi fuɗɗigel kettal ñebbe ka e guerte nga samoji kammu ana toɓa so kammu fuɗɗigel toɓde tan mi naɓa ñamiriɗi le dankije samoji so nange yalti min liila ñamirne e nange
ɗiɗo yo haalaji kanko noddirteɗo Amadou Sey Ba o wittawide wiide kammu o toɓi fur ɓe matitiɗo allaji kono ayiri bangal remde waydi ndenagu laati sababu muɗum to kulikoro to kamɓe humniɓe kabaru demal ɓe ɓe gondi e ƴewtade fa hannden no kabaru ndungo worri Joseph Diarra goto humniɓe kabaru demal to kulikoro to
sono haaledema gonga kammu toɓde hikka o nafi ñamiriji amen e sanne saabu mi weltama ɗo hewtina amen torra fo bangal ñamiriji amen ɗi fa hannden jikke amen bonayi
continueront à prospérer
balle chapande nay e jeegom ko buri millimetre ngaji temede jeede chapande nay tobi les segurundi non wombe ton humibe kabar demal be kollitiri wide be bi dum wonde waddude kutteji du Adama Sogoba
li hitan hikkare kammu on toɓi sanne jam ɓutigue nokkuje ko yaata hectare ji temeɗe jeɗɗi e capanɗe joyyi e goho ko lemete ko yaata yimɓe temeɗe joyon e malle hemere ga jama on fama wi hewugol janɗo hikka wawa natata saabe bonnude nungu odu nokkuje jogaɓe an toon ñamiri muɗum woɗan
humniɓe kabaru demal ɓe fo kollitiɗe ndungu hikka o kammu o toɓi sanne ka ɗum e tawede fo woɓɓe kolliti metti muɗen kono ayiri bangal engrais ngaji no hani heɓirede